kwenu mina hamia.
Ah, baby boy, you be my warrior. Mungu ni mwako na kupigania. Omoyo na utakalisha takala. Kisha wache kunibiza haya.
Usihofu mpenzi we, niko na usitishike. Jua lichomoze na lizame, na kupenda vile vile.
And I got you mchangu we, niza kubirambu nisikuriche. Tuwari ngalimvula nye, forever I will call you my baby.
Unapunita you know
my data,
yani hivyo olivyo
my data.
Baby you take me places
my data, my data, my data, my data.
Umeniteka muno
my data,
napenda jinsi olivyo
my data.
Usinisipu nitesi
my data, my data, my data, my data.
Nizadata, nzadata, nzadata. Sidi makuzunya ni panindata. Na kwamba yuyu manana ni madaga. Fula niza fully in love utaka vigala. Nizapatwa, nzapatwa. Sidi mata kuchiti anamanya. Na chiti noni nakasi anaimanya. Kana nilwanya lwanya kisha nikalelet kama oh. Ukinilola tu na disolto. Una nigese na mapenzi tani telepo. Katungula kana tete mishanzo. Angine siyo na uza ni henda kipo. The best day is when I saw you. Atuza ni mwemu dunia nini sofie. Ukihakeyo ukijako so beautiful. Yo baba yonaria utuwa nizizi tasinzugu hey.
Usihofu mpenzi we, niko na usitishike. Jua lichomoze na lizame, na kupenda vile vile.
And I got you mchangu we, niza kubirambu nisikuriche. Tuwari ngalimvula nye, forever I will call you my baby.
Unapunita you know
my data,
yani hivyo olivyo
my data.
Baby you take me places
my data, my data, my data, my data.
Umeniteka muno
my data,
napenda jinsi olivyo
my data.
Usinisipu nitesi
my data, my data, my data, my data.
You make my heart go dada dada. Boy, you know this. You put me up, you start the fire. I can feel it. Yeah, yeah, I can feel it. I can feel it. Yeah, I can feel it.